waweza kusimama kwa miguu yako sasa.
Oh, darling. Nikibaki mwenyewe, nikichoka ila wewe, sina nguvu tena.
We glorify your name, King Jesus. We magnify your name, Father God. There is no any other God like you, Father. We bless your name, we bless your name.